Genie X double six.
Another one, no, no. Oh, John. Siku moja nitajenga. Nitanunua gari nzuri, daladala lina hapa sitapanda. Oh, yeah, yeah. Nasaidia wasiojiweza. Hata siku sitaweza kuwatenga, takwa wote juu ya meza. No, oh yeah. Japo sasa natanga, natanga. Nyumba na nimepanga, nimepanga. Madeni yananizonga, nizonga. Na kila naye mfata, ananikata. Ayo yote ni mapito tu, ni kwa muda, ni mapito tu. Ayo yote ni mapito tu, ni kwa muda, ni mapito tu. Because I believe yatapita. Did you check on me? Check on me. When I'm with the pillar, no food. I've been no time to sleep all night. But I believe on you, ah, ooh. It's gonna be happen, oh. Anytime I start, ooh. I'm never losing my hope.